nikose, unishike nikushike, hewani tupepe. Manake
kishibila wewe, na kupenda mama unisikize.
Numero 1.